M.O.K. Marketo.
Hope for the swag music.
There's so many ways you can make that money. Hey. It's the king of R&B.
FJ.
There's so many ways you can make that money.
That's on beat for that. That hustle music, like the ladies and gentlemen.
Let's go. Making money, 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 money.
Clean money, no money, more money, girl.
You still making money, 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 money.
Mafu
ya mubanki, mafu ya mupoketi, mafu ya sevenzela from one to seti, mafu ya fasti, mafu ya streti, mafu ya TB, Joshua profeti, mafu ya profeti, mafu ya losi, mafu ya sevanti, mafu ya bosi, mafu ya mazina ya makoini ya chongo, mafu ya sila ni ya Zimbabwe na ya Congo, mafu ya lenge sana oneka wanzi. Selu, koma yesterday wenzo kambatini silu. Maafu ya upiani, maafu ya muwiu. Maafu ya pastriti ni maafu ya madilu.
Make them money.
Maringa chazinge na wovizi wazako.
Malaki maafu ya jackpoti na maafu ni ngozi straight high court maafu yo pontela maafu yo futikila maafu ya liato ni maafu yo fuikila maafu ya ma yes yes maafu ya ma no no love me a nigga with money no homo maafu ya ma savage maafu ya babondo yeve boya panga awe shua kwenze kondo maafu ya kukoti maafu ya kuchele maafu yo desamo bantu kutivizi zile maafu ya AIDS, maafu ya NGO, maafu ya kukopa la bondi NDL, maafu ya mashamu ya wana wa masie, maafu ya vene imwe please tia siye, maafu ya mawido, maafu ya pa window, tipange ya rijeni wini munga igo igo.
Make the money,
maringa chazinge na wovizi wazako.
Studenti kari na sugar daddy maafu ya mchizi ari na chishuga mami maafu ya bapasta maafu ya mutulo maafu nilinayo nezolota chekutulo maafu ya ngombe munga ya akainde maafu ya nkongole boiti eti kapinde maafu ya CD kachoka ya nu kulemela kumve kamushe I never knew maafu ya mashoba ntuba kangena fulu maafu ya muyo akabachi ntu chikulu maafu ya ya kamba ya likona opinioni olo ripesti ya karimu mamilioni maafu ya answering ayonse makweshoni maafu yonkali la pansi ni ya pensioni payday tima ilemba na mudiary maafu yopasa wafiashi ni first salary
make the money
maringa chazinge na wovizi wazako.
Shout out a fresh chipper on this one.
Clean money, no money, more money, girl.
Hustlers making that money.
Money, money, money.
A dirty money, slow yeah. Money, fast money, girl.
Making
money, 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 money.
UFJ, got him on this one.
You still making money.
Still making money.